isasabye ibikorwa kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere nibwo umupaka uhuza u Rwanda na Uganda wafunguwe. Ntabwo hahise hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage bitewe n'ijoro ndetse n'imvura nyinshi yaguye mu gace ka Gatuna. Usibye umugande umwe wari utwaye imodoka nini wabashije kwinjira muri Uganda avuye mu Rwanda. Ibi byagendanye n'uko abaturage basanzwe bageraga ku mupaka bakabwirwa ko batemerewe kwambuka. Uyu ni umwe waganiriye n'Ijwi rya Amerika hari mu masaha ya mbere ya saa sita.
Twumvise itangazo rivuga ko umupaka wa Gatuna n'u Rwanda bifunguwe, bishimishwa n'uko tugiye kureba inshuti zacu cyangwa imiryango yacu iyo ari iy'i Bugande. Turaza tugeze hano i Gatuna tugiye kwambuka abajaho ntabwo bikunze, biratubabaza cyane. Ariko icyadutangaje ni uko twageze bikava ngo twemerewe kwambuka imodoka z'imizigo.
Byarangiye saa kumi n'ebyiri za mu gitondo. Naje kureba umuntu nari wabonye na bamwe mu byerekeranye no gutwara ibintu by'imyaka asobanura imbere kuri uko bimeze neza tukaba itandukanye nta kibazo. Ugeze ku mupaka barambwira bati ntabwo uri ubwambuka. Nari nzi ko tuvugana nawe usobanura amakuru ukomeye.
Nubwo hari bamwe mu baturage batorohewe no kwambuka nk'uko bari babyiteze, hari abandi bitagoye. Abanyarwanda bari baturutse muri Uganda.
Ko mfite uyu mwana mu Rwanda yakoze agisida mu bihe byashyizeho mbishaka kujyayo mbakumbuye, ariko ikibazo kikaba inzira.
Hanyuma rero nuko ugikongera kubona umwana wawe, umuryango wawe uri hano mu Rwanda, ubifashe gute?
Abantu benshi uhereye ku nshuti zacu tubana cyane, abanyarwanda bariyo bishimye cyane kumva ko bagiye kongera kugaruka mu Rwanda kureba abantu babo.
Nari nageze igihe cyo kuba nagaruka kuko nari mfite igihe nandikishije. Igihe kigeze birangira nyine bihuye n'uko imipaka ifunze, ndavuga ati reka ntegereze, nkajya ntegereza mvuga ati wenda mu kwezi gutaha bazafungura gutyo gutyo. Igihe nyine kirageze ndavuga ati reka ntahe.
Si abasubiye iwabo bishimiye iki gikorwa gusa, kuko n'abari basanzwe bakora imirimo inyuranye y'ubucuruzi kuri uyu mupaka bagaragaje akanyamuneza.
Dufasha n'abantu baba baturutse hafi y'i Bugande baba badafite mobayiro mane y'inyarwanda kubafasha kwishyura ibijyanye na COVID y'ibipimo. Nyine urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi. Nyine imbogamizi twahuye nazo ni kwa kundi nk'uko twabaga duhererekanya nk'intuza nk'ibintu bakaduhamagara nk'abariya bo hakurya ati muze nudufashe tukajyayo tukabafasha, cyangwa se twe twagira nk'icyo dukenera tukababwira ati dukeneye iki ngiki tukakibona. Ariko kuva bafunga izo gahunda zabaye nk'izihagazemo, wenda nko ku munsi tuvuge nk'umuntu yabonaga nk'ibihumbi cumi wenda ariko umupaka bawufunze bisa naho bigabanyutse ntiyongera kugirayo kuboneka.
Buri muturage winjiraga mu Rwanda cyangwa se uhasohotse yabanzaga gupimwa icyorezo cya COVID 19. Ku Banyarwanda bo bashyirwagaho n'umwihariko wo guhabwa inkingo kuba batarakingiwe cyangwa barahawe urukingo rumwe. Dr Jean Luc Bienimana, umukozi wa RBC ari ku mupaka wa Gatuna, yasobanuye ibirimo gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID 19.
Abo turi kwakira ni aba truck drivers n'abaritanizi, abanyagihugu bandi bari kuza bagaruka. Icyo turi kubafasha ni ukureba ko bipimishije utarabibonye tukamupima, tukareba ko banafashe vaccine utayifite nawe tukamufasha. Urebye muri make ni ibyo turi gukora ku bava hakurya, hano abava mu Rwanda bambuka nabo ni kimwe abatwara amakamyo n'abagerageza gutaha b'abanyagihugu. Ubwo bava mu Rwanda bamanuka nabo turareba ibyo byombi navuze haruguru ko yipimishije cyangwa afite vaccine, tukareba ko n'icyo kizamini yafashe gifite ya minsi itatu turigenderaho. Abanyarwanda nibo vaccination ireba cyane, ariko kuri testing bose winjira n'usohoka we testing iramureba kuba yapima biramureba.
Ikibazo cy'abaturage bavugwaga kwinjira cyatumye urujya n'uruza rw'abava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bagabanuka. Ndetse tukavuga ko nubwo imipaka yafunguwe hakiri ibindi bizabanza kunozwa mbere y'uko abaturage bongera kwisanzura mu ngendo. Ariyo mukuru arinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda.
Uko imipaka yafunguwe ko COVID yarangiye, abaturage rero nibyo ntendeze utwara bisobanuye tubabwira tuti nibyo koko imipaka izaba yafunguwe, ariko nyaboneka nk'uko bimeze ku yindi mipaka isanzwe Rusumo, Cyanika n'ahandi, amabwiriza ya COVID yubahirizwa, ibihugu byombi bizabanza binabiganireho binagendeye kuri protokole ziteganywa na East Africa Bureau on COVID.
Ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abemerewe kugenda ni bande?
umunsi babonye ko birebana n'amakamyo abari bafite amakamyo abashoferi bahise ngira ngo n'abanyarwanda basanzwe bari hanze binjira abarezida abahatuye cyangwa se n'abanyamahanga batuye mu Rwanda nabo barinjira abandi bose bagomba gusohoka bagomba kugenda ariko bubahirije aya mabwiriza
mupaka wa Gatuna wafunguwe kuri uyu wa mbere wari warafunzwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nyuma y'uko u Rwanda rwari rwatangije imirimo yo kuwusana ariko biza guhurirana n'uko rwashinjaga Uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo no gufunga abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ntihageze imbere y'ubutabera Uganda nayo yashinjaga u Rwanda kohereza abanyarwanda baza gutata igihugu cyabo umupaka wa Gatuna wabaye uwa mbere wafunguwe muri itatu ihuza u Rwanda na Uganda irimo wa Kagitumba n'uwa Cyanika kugeza ubu ariko ntiharatangazwa ikindi gihe iyi mipaka yindi ya Kagitumba na Cyanika izafungurirwa Ashuta Kabonyi ijwi rya Amerika ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'Ubugande